Welcome.
Unanipa amani, mtunza siri zangu za ndani. Weekend tuendelana, mimi na wewe tukalera. Diana, Diana, I'm your prisoner, Diana. Diana, Diana, I ain't a gangster, Diana. Umekamilika,
bibie,
nini unataka?
Niambie,
wimbo za mapendo,
nikuimbie,
moyo takate.
Mama,
ka dance, njoo tucheze ka dance, serebuka ka dance, mpaka chini ka dance. Wanasema umenikamata,
wache, wache waonge,
and where you go nitakufuata.
Watch it, watch it,
I wanna make.